mina inhlupheko angiyifuni. Ngeke basabalala. Inhlupheko akusiyabantu abamnyama. Ingakho njengamanje ngithi ngicela amen lapha emuva. Webhuti sisefonini, ngicela amen. Ngithi basalwane it's a life eyawo wonke umuntu.
Haleluya.
Yes, it's me with. Lungisa iwifi lapho. Wena ma, haleluya. Sandy Halls. Wabona ke morena a go blessa dumela o ska tshaba survive nke sang mara ke tsa di conflicts ka henis sambe ipa noi lo mhlab ungo wethu sambe ipa noi noi lomhla ungowethu asambe ipanoi lomhla ungowethu
Antoni.